President Yoweri Museveni era alangiridde nti Uganda efunye ebimu bingi nnyo mu myaka ana gy'amaze mu buyinza omuli okulinnyisa ebyenfuna by'eggwanga okutuuka ku buwumbi nkaaga obwa ddoola. Ebyenfuna bikulira ku bitundu 7 ku buli 10 okwongera ku bungi ebyamaguzi Uganda bwetunda akatale ak'ebweru wamu n'amafuta agatandise okusimibwa. Ategeezezza nti gavumenti ye yaakwongera amaanyi mu kutumbula ebyenjigiriza eby'enkola eya bonna basome, okuwa bannayuganda ebyobulamu eby'obwereere wamu n'okwongera okuzimba enguudo okulwanyisa ebbula ly'emirimu n'ebirala. Bw'atyo Museveni alabudde ku nguzi efumbekedde mu ggwanga n'agamba nti abaagala okugireeta n'emu nkola ya Parish Development Model agenda kubafiirako. Mu bikujjuko bino abantu 3 baweereddwa emidaali egibasiima olw'emirimu gye bakoledde eggwanga lino nga kuba n'okuliko omulamuzi yawummula Ralph Ochan, mwami Barote Hashadi Maganbai, mukyala Teddy Nalu, Dr. Stephen Watiti, mukyala Violet Kekitanda, Lieutenant General Francis Okello, Brigadier General Kefa Nangeso, Colonel Moses Ikuret, Haji Bogere Abdu ne ASP Masaba Moses. Bano baweereddwa emidaali egiri mu ttuluba erya Grand Commander, National Independence Diamond Jubilee Medal, Nalubaale Medal, Masaba Star ne Meritorious Service Award.